Andrew Mack Ministries and Caris Bible College Uganda invites you to enroll for the 2025 school intake for both our campuses in Kampala or in Imbarara City. Please apply online on our website carisuganda.net or visit our head office at Park Royal Mall 6th floor along Buganda Road. For more inquiries, please call us on 0200-33-0000. Caris Bible College, taking the gospel as far and as deep as possible.
He says, if there is a God, I hate him, and he's doing everything he can to turn people away from God.
Era nalyoka gamba nti obwebanga Katonda gyali oyo namukyawa era essaawa zino akola kyonna kyonna ky'asobola mu busobozi bwe abeere ng'akyusa abantu okubajja Katonda abeere ng'abazza ku ludda lw'eri.
Now he calls himself an atheist or an agnostic now, but he
omusajja ono wenjogerera kati agamba ayogera n'ogamba nti aa ne Katonda akkiriza nti Katonda taliiyo.
He started out believing in God, but God was misrepresented.
Yate nga munenge yatandika akkiriza nti Katonda gyali naye ate omubuulizi omu yalaga ekifaananyi ekikyamu ekya Katonda ono.
This is what Satan did over here in Genesis chapter 3.
Kino kye nyinyini ne Sitaani kye yakola wano mu lubereberye essula ya kusatu.
This is where I was trying to go today.
Wano we mbadde ngezaako kuleeta olunaku lwa leero.
All of the things I've said right here are introduction.
Kye mmanyi abasinga kumuyinza okuba mu nkyayo olw'okubanga nyanjudde olwanjula oluwanvu bwe lutyo.
But on yesterday's program I was showing how that Satan used the craftiest animal.
Ni ate mu programu yange yeggulu nakulaze nti Sitaani yalondamu omusota oba ensolo esingamu obukalabakalaba.
Not the mightiest, not the most dangerous.
Teyalondamu esinga obunene oba esingamu obukambwe oba esingamu obusagwa.
Or intimidating animal to come and tempt Adam and Eve.
Oba esingamu obukaawu abeere ng'asobola okuleetera Adamu ne Kawa okuba nga bagonda era bajemere Katonda.
Because he couldn't force him to do anything.
Kubanga yali talina ngeri yonna gyali asobola bakka kakola kintu kyonna.
All he could do was come with a lie.
Ne kyokka kyokka kye yasobola okukola yali asobola kujja gye bali ng'abaleetera obulimba.
And deceive them, and they had to willingly yield unto him.
Abeere nga basobola okubalimba bo babeere nga basobola okwewaayo gy'ali nga tabakase wabula nga be beekkiririza.
And so Satan came against them and he challenged the word of God.
Era Sitaani ne bwe yali abalumba bw'ati yabalumba akontana era ng'alumba kigambo kya Katonda kye baalina.
Has God said?
Yesu akyababuuza ddala Katonda yabagamba nti.
I tell you, this Bible is the greatest gift outside of Jesus and the Holy Spirit that God ever gave mankind.
Era nkubuulira Bayibuli eno gy'olabako gye tulina kye kintu Katonda kye yakyasinze okuwa Omwana w'omuntu wabweru wa Kristo n'Omwoyo Omutukuvu.
This reveals who God is.
Bayibuli eno ejja kulaga ki Katonda ky'ali.
It tells us God's ways.
Era ejja kunnyonnyola amakubo ga Katonda.
I believe everything in here from Genesis to maps.
Inanze ng'omuntu nzikiriza mu buli kintu kino kino okuva ku lubereberye paka eri ku lupapula olusembayo ddala.
Amen.
Amina.
I believe it all.
Byonna byonna mbikkiririzamu.
This is awesome.
Bannange bino birungi nnyo.
And yet there the majority of people today.
Naye ng'ate munnange ogutundutundu gw'abantu abasinga.
Do not have a biblical worldview. Nti
abantu abasinga tebalina ntunuulira ntuufu ey'ensi nga basinziira ku ki ekigambo kya Katonda kye kyogerako.
That's based on surveys done by George Barna.
Era ebibiina ebina nga bisinziira ku kunoonyereza okwakolebwa omusajja gwe bayita George Barna.
And I think that in America there's only like 13% of the people who claim to have a worldview.
Era nga nzikiriza era nga ndowoozandowooza mu America ebitundu 13 byokka ku buli 10 eri abantu bonna abakkiriza nti balina endaba y'ensi.
But when you ask them questions and it doesn't line up with the word.
Naye nga te bw'oba obabuuzizza ekibuuzo nga tekikwatagana na kigambo kya Katonda.
There's only about 6% of the American population that has a biblical worldview.
Ojja kukizuula nti ate ku bitundu 13 naye nga kyalibadde ekituufu bali nti ebitundu 6 byokka bye birina kye twaliise endaba y'ensi oba okuvuunula ebigenda maaso ku nsi nga bayita mu ki Bayibuli kyeyogerako.
And yet something like 60-something% would claim that they're Christians.
Naye nga tojja kusanga gutundutundu kumpi abantu ebitundu 6 ku buli 10 bagamba nti balokole.
38-something% believe that they are born again.
Era 38 ku buli 10 kwabo bagamba nti bo bayatula Yesu ng'omulokozi wabwe balokole ba mwoyo. bagenda mu ggulu.
They have a personal relationship with the Lord.
Iranga bagamba nti bo baina nenkolagane yobasa kinomu ne Katonda.
And yet out of those people, very, 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 very few people let the Bible get in the way of what they believe.
Nenga ate mu bantu abo bonna 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 akatundu katono nnyo 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 nnyini ddala kwabo abaleka Bayibuli eberenga yefuga okusalawo kwabwe n'enkola yaabwe iyo ebintu.
And that's the reason they get into sin.
Ereye mukusonga lwaki nabo bagwa mu kibi.
Satan could not get Adam and Eve to sin until he got them to question the Word of God.
Sitani tiyaina angeri yonna yali asobola mukuleteramu Adamu ne Kawa kwonoona paka bwe yabaleetera bo okubuusabuusa n'okwebuuza ki Katonda kye yabagamba mu bigambo bye.
God had said in Genesis chapter 2 and in verse 17,
Katonda yayibagambye mu lubereberye essula ya 12:17.
It says, "But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die."
Nti naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako, kubanga olunaku lw'oligulyako tulirema kufa.
He said, "You will surely die."
Katonda wunabaga agambye Adamu nti tulirema kufa.
Don't eat of this tree, you will surely die.
Tolia kumutigu na Adamu, tolina makufa.
Satan came and said, "Did God really say that?"
Niyata yistani tumulabano mulubelebele satu, ulusoka mugama, na yedala, dala dala dala, okakasa dala dala, ntikatunde yeyogeda.
Boy, there's so much in this.
Kankumulide, ebigambe yobye kabyoka sitani yeyogeda, bandange birimwebi intubinji nyue tisubulo kuyigidamu.
But did you know, if he would have approached them, let's just say that there was 1,000 trees in the garden.
Nega, katukuwa kafana nyisinga stani ya liyalumbi Adam ne Kawa, katukameba inemi tilu kumi, ejebibala, mulusuku.
That bore fruit that they could have eaten of.
Ejali jibale bibala, jibale basobolo okuliyako.
If Satan would have come and said, "Has God only allowed you to eat of 999 trees?"
Singa stani yeje na babuzanti mazima dala, katonda yabakiriza, mulia kumiti luenda, muchenda muenda joka.
The very wording of that would have diffused the temptation because it would have shown, look how good God is.
Singa stani yakakudio kwetu wa yakaleta, uwechikimu watu ya chireta, chalibadechi zibu nyaba ntumano kugwa mchikolimo, kubanga chalibadechi balaganti mulabubu runji waka tonda, ya tukirizo kulia kumiti luenda, muchenda muenda.
Out of 1,000 trees.
Kumitilu kumi, ya tugamba tulia chenda luenda, muchenda muenda. Tumulabanga murunji.
You can eat of 999. There's only one thing in all of the universe that God told you not to do.
Ningati wali omutigumugoka gwe yakugamba nti ogutetugulyangako.
If that's the way he would have approached this,
singa bwatyo bwe yali abalumbyemu,
it would have been easier for Eve to just say, "But look at how good God is. I don't know why he told us not to eat of one."
Chalibadde kyangu nnyo Kawa okugamba nti laba Katonda bwali omulungi, ninza obutamanya lwaki yatumma omuti guno ogumu.
But he's so good giving us the 999.
Naye mulungi nnyo nti ate yatukiriza okulya kujiri olwenda mukyenda mu omwenda. Katonda mulungi nnyo.
I don't care. And they could have just ignored this.
Ebisigadde saagala kumanya. Ekitegeeza bali badde basobola okukomyawo ekikeme ekyo.
But no, Satan didn't come and remind them of the goodness of God. And
Nenda, stani bwe yajja okubalumba, teyabajjukiza bulungi bwa Katonda.
How great God had been to him.
Oba yokubalaga engeri Katonda gyali owekisa n'omulungi nnyo gye bali.
He pointed out the one thing in the garden, the one thing in the universe.
Ne stani bwe yabalumba, yabalagayo akamu oba ekintu kimu kyokka mu nsi yonna.
That God told them to leave alone.
Katonda kiyabagamba nti ekyo temukiryangako.
And this is what he does with us.
Era ekyo kyennyini naye kyatukola naffe.
You know, it says over in 2 Corinthians chapter 11, he says, "I fear lest as Satan beguiled Eve through his subtlety, so that your mind should be beguiled from the simplicity that's in Christ."
Era agamba mu Bakolinso ekyokubiri essula ya 11:13, nti naye ntidde nti ng'omusota bwe gwalimbalimba Kawa mu bukuusa bwago, mpozzi ebirowoozo byammwe okwonoonebwanga mu kulaba awamu ne mu bulongoofu ebiri mu Kristo.
The Apostle Paul was saying the same way that Satan tempted Adam and Eve is the same way he tempts us.
Omutume Pawulo wuna agamba nti mu ngeri y'emu Sitaani gye yalumba mu Kawa, bw'atyo naffe bw'atulumba kaakati.
He doesn't come and tell you about how good God is.
Sitaani tajja kujja atandike kulwana Katonda mu maaso go.
He doesn't remind you that God has done so many great things for you.
Tajja kujukiza ebintu Katonda ebirungi byakoledde.
He will point out one thing in your life that's wrong.
Ne atajja kulaga bulazi kiri ekimu ekitali kituufu oba ekitali kirungi mu bulamu obwo.
And get you to obsess over it.
Oberenge ebirowoozo bye byonna byonna obisa ku ekyo ekimu.
And just focus on it.
Kakati gwawe sira. N'ebirowoozo byonna obise ku ekyo ekimu ekitakoze bulungi.
And think about what you don't have.
Otandika okulowooza ku kiri ky'otalina.
Instead of all the good things that you do have.
Mu kifo ky'okutunuulira ebingi ate Katonda by'akuwadde.
He's doing the same thing that he did here with Adam and Eve.
Akola ekintu kye kimu ky'atukola kati ate kye yakola ne jjajjaffe Adamu ne Kaawa.
And he came and tempted them because he had no power to force them to do anything.
Yajja n'abakema kubanga munda mu ye teyayinamu maanyi yadde kubanga abakaka okukola ekintu kyonna.
I was making a point of this yesterday on my program.
Era nabadde ngezaako okuggyayo ensonga eno olunaku lw'eggulo ku programu yange.
That Satan can't do anything to you without your consent and cooperation.
Kino kye nabadde ngezaako okugamba nti Sitaani munda mu ye tayina kintu kyonna kyonna ky'asobola kukakakola okuggyako ng'okkiriza n'okwatagana naye.
Therefore, you have to yield to the devil.
Era olw'ensonga eyo gwe mwennyini nnyini gw'alina okwewaayo eri Sitaani bw'aba anakkozesa.
And it may not be that you yield through just embracing him and loving the devil.
Kirinza obutategeeza nti weewaayo kuba nti oba ogenda kudda ogambe nti ayi Sitaani nkwagala nnyo oli mukwano gwange oli kyali wange nedda.
Loving everything that is against all of the principles of God.
Oba oluusi otandika okwagala ebintu bino bino ebikontana n'ennono za Katonda zonna.
But you could yield to him through fear.
Naye kakubuli osobola okweggulawo eri Sitaani okuyita mu kutya.
You can yield to him through ignorance.
Osobola n'okweggulawo gy'ali okuyita mu butamanya.
I was talking about that there's religious traditions that make the devil this powerful, huge force, and Christians, because they've been misinformed and they think that Satan is a superior being to them, which is not true.
Era waliwo n'ekintu kye nayogeddeko ekirala eky'obulombolombo bw'ekinnaddiini obwo obuleetera abantu okulowooza nti Sitaani munene alina amaanyi mangi nnyo. Era n'osanga abalokole abasinga olw'okubanga tebasomeseddwa bulungi ne batandika okulowooza nti Sitaani w'amaanyi nnyo na munene nnyo kumpi ayagala kwenkananga Katonda naye ng'ate ekyo si kituufu.
He has to use your human authority. He can't come to you without somehow or another deceiving you and getting you to obey him.
Sitaani bw'aba anaakulumba alina okukozesa ku buyinza bwo bwennyini nnyini gwe ng'omuntu tayina munda mu ye busobozi yadde okuleetera okukema okukola ekintu kyonna.
If you have a misunderstanding of him, then it'll cause you to respond in fear.
Era bw'oba ng'olina ekitundu kyonna kyonna ky'otamanyi ku Sitaani ate kijja kukuleetera ggwe okuba nga weggulawo gy'ali okuyita mu kutya.
And Satan will have access.
Era bw'otyo Sitaani ajja kuba alina omwagaanya okuyingira mu bulamu bwo.
You know, let me give you an example of this that
kaakati kankuwa ky'okulabirako ku kino kye njogerako.
Many years ago, I was on a flight from Colorado Springs to Phoenix, Arizona, which was about an hour and a half flight.
Kakati emyaka mingi nnyo nali ku nnyonyi nga ngezaako okuva wano mu Colorado Springs nga ngenda eri mu Phoenix mu Arizona. Era mu kaseera ako kyali kigenda kuntwala essaawa ng'emu n'ekitundu mu lugendo luno.
And this is back before they, you know, banned smoking on planes and things like this.
Bino byaliwo myaka giri nga tebannaba kussa kkomo ku bantu abanywera segereti ku nnyonyi.
And anyway, I was on there with a man who was an associate of mine, Philip Moore.
Era ku nnyonyi kuno naliko n'omusajja ono yali nga kiyambi wange kubayitanga bamuyitanga Philip Moore.
And he sat on the aisle seat, I was in the middle seat.
Era nga Philip ono yali atudde ku kana akatebe akalinaanye olukuubo mu nnyonyi kakali ze nali ntudde wakati.
And over here in this window seat was a man who was a mess. I mean, he was a character.
Kakati nga ku ludda luno ogwali badde ng'omukono gwange ogwa ddyo waaliyo omusajja eyali atudde ku ddirisa bana omusajja ono bamwogereko biki yali mubi nnyo.
He had on a French beret hat. He was red-headed.
Umusajja ono yalina ekikofiira eky'Abafalansa kyali kimifumufu bwe kityo omulevu bwe gutyo.
He had a long beard that was down to his waist, and the thing was dirty. It had clumps in it.
Era omusajja ono ekirevu kyali kiwanvu nnyo nga kigwene bwe kiti ku bisambi. Era okumanya kyali kiwanvu ate nga kiddugala nga kirimu obugaatigaati, ebinyeebwanyeebwa bwe kityo.
He had to cut some stuff out of it, and there was gaping holes in his beard.
Era ekirevu yali takisaze na bulungi nga kiraga nti kirimu ebigooli. Waliwo ebitundu ebimu yali asaze obulungi ebirala teyabisala bulungi.
And his fingernails were like an inch long.
Era nga n'enjala ze ziringa ezamuwabutwa nga mpanvu nnyo bwe ziti kumpi za inchi namba.
And there was green and yellow crud under him.
Era nga n'enjala bw'ozeetegereza zaalimu ettaka lingi nnyo nga nkyafu.
He had on a field jacket. He stunk.
Omusajja ono ng'alina akakooti k'ayambadde bannanga simanyi ddi we yasemba kkooza ng'awunya.
And he had an attitude.
Era nga yalina enneeyisa.
While we were still sitting at the gate, he smoked 2 cigarettes.
Era we twali nga tukyayimiridde ku mulyango, omusajja ono yafuuwa sigereti bbiri.
This is back when they allowed cigarette smoking on the plane.
Nga bwe nabagambe bino byali biro biri nga bakyakkiriza abantu okunywera sigereti ku nnyonyi.
But you weren't supposed to smoke at the gate. That was after you got in the air. And
era kasa wamala n'oyingiranga mu nnyonyi ku mulyango nga tebakukkiriza kunywerawo sigereti.
Stewardess came back and told him to put out his cigarette, and he just cussed him and yelled at him.
Era abantu bano abaali bakola mu nnyonyi bajja ne bamugamba nti muzeeyi tukusaba bambi kasigalako kazikize, n'abakolimira n'abaleekaanira n'abakambuwalira.
He was so intimidating, they left him alone.
So he
smoked these cigarettes before we even took off.
And then
after we took off,
I started
talking to him
and
asked him a few questions. And when I asked him, I said, "What kind of work
do you do?"
This guy goes, "Work?" He says, "Why should I work when the government pays me, you know, welfare?"
Omusajja n'angamba okola nga lwaki nkola nga government ensasula nze mbere nga sikola.
To not work. He says this capitalistic society has to have 10% unemployment to make it work.
N'angamba nti engeri government yaffe gy'etambuzaamu ebintu kyetaagisa ebitundu 10 ku buli 10 eby'abantu babere nga tebakola nga government ebalabirira bulabirizi nayo government eberenga esobola okuwangaala.
And he just started, you know, talking about how he got his food out of trash bins. And
omusajja n'ali okatandika okunnyonnyola engeri gy'alyanga emmere ye oluusi nga tafuna ssente emmere n'agijja mu kasasiro.
All of this kind of
stuff. N'ebintu ebirala bwe bityo.
So I started talking to him and I said, "Look, God created Adam and Eve to work."
Ne ndyoka ntandika okugenda ne mugamba nti omanyi nti Katonda yatonda Adamu ne Kaawa n'abawa olusuku babere nga balima.
He told him to dress the garden and to keep it.
Era yabagamba nti balulime bulungi balulabirire.
You know, I have 26 acres on my property, and I guarantee you I work constantly.
Nengamba omusajja ono nze n'ogwolaba nina eka 26 ez'ettaka era nzikolako buli lunaku mbeerako nga nnima nga nsalira ebintu n'ebintu eby'enjawulo.
Trying to keep that property taken care of.
Era buli kiseera ngezaako okukola kyonna kyonna kye nsobola ettaka lyange libeere nga lirabika bulungi.
They had an entire garden. Who knows how big it was?
Naye ani ng'ate Adamu ne Kaawa baalina olusuku tetumanyi lwali lwenkana lutya.
They had work to do. They had something to do.
Baalina omulimu ogw'okukola baalina eby'okukola nga buli ku makya.
And I started telling this guy about the benefits of work.
Ne ntandika okubuulira omusajja ono emiganyulo egiri mu singa ye atandika okukola.
I said, "You'd feel better."
Ne mugamba nti munnange ojja kuwulira nno bulungi singa otandika okufuna akasente akako.
If you did something with your hands, if you could see that you were making a difference instead of just being a taker.
Singa omala n'otandika okukola n'emikono gyo n'ojja kuwulira bulungi nnyo mu kifo kyaggwe okubeera awo ng'osabiriza olinda gavumenti ekuyambe.
If you are a contributor in helping other people.
Nawe singa nawe obeera omu ku abo abantu ababaako kye bateekamu mu kifo ky'okulinda obulinzi abantu bakuwe.
You'd feel better.
Ojja kuwulira bulungi.
And man, he did not like it at all.
Era bwe natandika okwogera ku by'okukola omusajja yanyiiga.
And he turned and was looking out the window.
N'anyiiga nnyo n'alekerawo okuntunula n'atunula li mu ddirisa kubanga lyatudde kumpi n'eddirisa ly'ennyonyi.
And I just kept talking to him about the Lord. Finally, this guy, he just turned around, stuck his nose right up against my nose.
Kakani mangu dala omusajja ono n'akyusa obwenyi n'antunuulira ennyindoye n'agisembeza ku yange n'antunuulira bulungi bw'ati.
And he yelled at me and he says, "You are speaking to a disciple of the Maharishi." And he gave out this name. I can't remember, but it was a long name.
And
for Satan, I found out later in the conversation, he was a Satanist high priest.
Under Anton LaVey.
He claimed to have killed humans and cut their heart out. And offered them as human sacrifices. And he was demon possessed. You could see it in his eyes.
And
here he was right in my face, challenging me. Now let me ask you, how would you have responded to that? You need to think about this. And there's a lot of you who are maybe even Christians, but your first thought would have been absolute fear. Panic. You would have grabbed Philip. "Oh, Philip, let's pray. Let's ask God for protection." See, if you respond in fear, Satan can't do anything to you without your cooperation. Fear of the devil is cooperation.
Bwomala notya sitani oba notya ba demon obera okwataganye nabo.
But instead of me responding in fear, I mean, it just made me mad.
Kakadiza mchifo chokuchuka nange nkankane ulokubanga omusajjo ni ali antisiza ate chance tulobusungu.
This guy challenged me.
Kubanga omusajjo ni ali ansomozeza.
And so he backed off some and he was looking at me with this terrible look on his face. Well, I got right up against his nose. And I yelled at him and I said, "You are speaking to a disciple of the Lord Jesus Christ."
And
my God's bigger than your God. And when I said that, he turned from being this intimidating person into absolute fear. He actually jumped up in the seat, put his back against the window. And plastered himself against the window and started barking like a dog. And doing things. He actually bit his fingernail and pulled it out by the roots. And man, I just started laying into him. I said, "Your God is a loser." I said, what an example. For him to sit next to me, a person who gets their food out of trash cans. And I said, "Your God's a loser. You have no power or authority." He says, "I could curse you and you'll be dead in a short period of time." And he told me he had offered all these human sacrifices. And I just quoted to him Proverbs chapter 26, verse 2, where it says, "The curse causeless shall not come." And I said, shoot your best shot, buddy. Curse me. I dare you. It'll come back on you.
Nemugama tigezako kunkolimira. Chona chona anjogerako. Chigenda kudira.
And he just panicked.
Umusajyo nunatia.
You know, there were these two little Filipino ladies that were sitting in front of us.
Kakadu waluwa bachala ba Filipino bano. Bali babili, bali batutude maso.
And they were so short that they couldn't see over the seats. But when this was going on and he was barking and doing all this stuff, I saw their eyes come up above those seats. It's like this. And they were, I mean, their eyes were this big. The stewardesses, for an hour and a half, nobody ever came back there. And people just vacated. It was a full plane. I don't know where they went. But for a number of rows just vacated in front of us. And I just laid it on this guy and told him. And anyway, because of that, I don't know if he could have backed up his claims. But his curses and his claims that he could kill me and do this stuff, it had no power whatsoever. Because I didn't yield to it through fear. You shall know the truth, and the truth shall make you free. What Jesus said in John 8:32. Because I know the truth that Satan couldn't force Adam and Eve to do anything. He had to get them to question what God's word had said. And he got them into unbelief, and they destroyed themselves. This may not bless you right at the moment. But if your life is out of control, you're the one to blame. I'm not saying that Satan hadn't deceived you. I'm not saying that he hadn't lied, that you bought into lies, but ultimately you had the choice. And the good news about that is that if it's your fault because you have bought lies, that your life is out of control. And all these things are happening. If that's true, well, then that means that you can also reverse this process. By starting to believe the truth. You will know the truth, and the truth will make you free. But it's only the truth you know that makes you free. What you don't know is killing you. This is the reason that, man, people who know God, see God provide for them. Miracles, healings, they have joy. Things like this because the truth is setting them free. That's what this teaching is all about. I'm out of time today, but I will continue this on my program tomorrow. And I encourage you to get this.
I've got Bookshop Park Royal Mall.
Hello, this is Andrew Womack, and I just wanted to wish all of you a very Merry Christmas. You know, this is a special time of the year, and sometimes it gets overwhelmed and obscured by all of the presents and the parties and everything else, but really, it is to celebrate the advent of the most important thing that ever happened, and that's Jesus becoming a man. Praise God for Jesus. Praise God for Jesus loving us enough that He came and suffered for 33 years being limited to a physical body, and then suffered on the cross for our salvation, bore our sicknesses. Praise God for Jesus. Man, I just rejoice at this time of the year. And I wanted to wish you a very Merry Christmas to you and all of your family. And praise God, remember that Jesus is the reason for the season. God bless you.